Sazobahlolela ngisangoma esigila imihlolo muva ngiyakhwifela ngiphela imoya kujuluka indoda ngihata kende imali mangena ngizokhahlela idola viki ngiyachezuka ngikahla ngumkhonto nomlando ngiyi ngiyaqebhula amavaka aphumela emnyango ngisigila ngiyaketula ngazalwa ngifumbetha umbazo mina ngiphuma makutsheshulwa ngifana nomkatsha wethambo ngikhila nommangali ikhethe weke challenge amaqhawu kuze ngelangabo thi unebag lakashawe ngaprepha njengo bathi ngiyagobela you get closer to the criminal umuncikisela ngibhokotela umxhaka bayacasha ma sengena mini nginol model esihlahla uyaphasha umuthi uzenza mini imanga ngiyagila ukuthiwa komshanel iparishan muncilala laziwe wikhethe ifike nobuthonge Some of my niggas can drop you down with no evidence. Accidentally shooting on purpose with your excellence. Sword killers die with a sword. See the madness, imagine it. I spit bars that are immaculate. Now back at it, flipping this pen like it were a magic stick. It's food for thoughts, the rest of y'all are some beverages. What it represent in my city, I'm trying to represent. Seems like in celebrities underground is an energy. I load up my click, insisting I'm shooting. If you resist, no, I don't miss. Attack with them skills and moves you cannot predict. You dismissed in a mystery with all your people. And kinda weak, cannot reach the bar, but it's high. Hit it up in the mist, 41-26. When I take a stand, or you raise a fist against your jaws, when I crunch you up like I need a fix. I was warned by the doctor, what I don't find, I just could be sick. Yeah, I'm ill with no pill, but this lockdown is a skill for real.
You can never be a man like me, yeah.
Yazanayo yaphinda yahlangana madoda uhlukanisa inhloko kulesiqhanti kuyodinga isibindi nonye kuthiwe ngabe sengiyona mangantshela ngethonya ngiyoqhubeka ngilobe nokudelele ngikuthwele ngeqoma nqaba udophu ngamalengiso bakunembe ngesililinge ehlweni ehamba amalengiso lokubhala kwami qeda ithemba kushabalala ifiso ngixikiza amavesi ngiqale phansi ayisekho into engayisho cikica kwepeni kwangipha amazondo kwangishiya nephunga elinuka kabe lahlule lo mzondo ngazama ngagoqa babopha bangivasela amasongo dlozi lami namathongo bathwasa ngami bangiphuza inyongo akekho omunye okwazi ukuyenza kanje abathi bayayenza nabo bayithaka nesimanje manje iqiniso liyabulalisa sengingadumala ngithathe ukwenze konke kodwa ngasepenini ungale ngungishaya
you can never be a man like me yeah you can never be like me.